Next thing, a main switch production. Now when your button man, I'm falling in love. I'm a fall in love. Kenyan boy, I'm a fall in love. I'm a fall in love. Now when your button man, I'm falling in love. I'm a fall in love. Kenyan boy, I'm a fall in love. I'm a fall in love. Nina hisi sijawahisi tena. Moyo unadunda dunda ukikaribia. Macho ya gololi kinwa chako chavutia. Mwendo aste aste unanipa ideas. Baby girl uremo wako ni mia kwa mia. Unanukia fresh marashi inavutia. Roho yako safi nambatana na tabia. Ebu baby njo, ebu baby karibia. Mwendo wa nguvu unavutia. Kiuna chanyigu unajivunia. Mchana na usiku unakufikiria. Weni tabibu takupigania. Enough when your bad man a fall in love. I'm a fall in love. Kenyan boy, I'm a fall in love. I'm a fall in love. Enough when your bad man a fall in love. I'm a fall in love. Kenyan boy, I'm a fall in love. I'm a fall in love. Zinaguzana hapo hapo vile unapendanga. Mapenzi inanoga hatitachana. Mimi ni wako, nimewacha kuwa Casanova. Mbenifanya kuwa Mr. Lover. Nipende baby girl vile unanipenda. Usilegeze legeze hata dakika. Mwenendo wa nguvu unavutia. Kiuna chanyigu unajivunia. Mchana na usiku unakufikiria. Weni tabibu takupigania. Enough when your bad man a fall in love. I'm a fall in love. Kenyan boy, I'm a fall in love. I'm a fall in love. Enough when your bad man a fall in love. I'm a fall in love. Kenyan boy, I'm a fall in love. I'm a fall in love.
Umenifanya nimedhikirikina. Kukupata kwangu roho imetulia. Mapenzi tam tam hapa na furahia. Katanova, katanova tata nimetulia.
Ah, urembo mekomia. Ah, kiuno chavutia. Ah, roho na tabia. Ah, baby karibia.
Vile nani pengine ni noma. Noma. Vile nani pengine ni noma.
See?